zmusicafrica.com.
Mwana wa Afrika. Hey.
Yes.
Nyimbo za musheka. Shout out kuri balusaka.
Shout out kuri bandola.
Listen. Kuimba ni kwanga papita mwezai monga uja wa mishanga. I started the fight. No love of ipanga. This fucker's too fake. Fake like Barbie. They can never see my sight. It's blind like Dora. Dora the Explorer. Huku mwama mupola. I'm sure anawa kule. Ndiye wapole shembama. Nkabawe ya muma place mozo mwafisama. When it comes kuma flow. Babiti nshifisama. Nalikosa mukulima kununo kangabayama. Born from my mama. Been kept by my grandma. My flow ni mbama. Ndine young champ. Yote nkama.
Mwana wa Afrika.
Hip hop is in siphons.
Listen.
Hip hop. Okay. Mwana wa Afrika. Chwanji mwana wa Afrika. Mwana wa Afrika.
Chwanji.
Chwanji mwana wa Afrika. Hey,
wati.
Mwana wa Afrika.
Alipazetika.
Okay.
Chwanji mwana wa Afrika.
Atikepta talu vile vena vata valuwa. I look up and down na vuvalulo vuluwa. Kemba wa mpola ndye mposa fye musuwa. Vena matizizi mugemu nine kiuwa. Paya wa mkutibano kubwela kwa maya. Time ya boya ripita monga vena mozegeta. Nabwela monga twista kamufana kandalama. Hatu weki enkama never focus kumama. I'm clean, smart. Monga Obama, lazy nigga kumbadi, it's better one shaneka. I'm putting some flats, ukaweke ya teka. I'm stop on nga shaka, I'm penfu mge chilaka.
Mwana wa Afrika, why?
Wati?
Okay.
Listen.
That's land that hip hop is in safe
hands. The entertainment.
Safe hands.
Mwana wa Afrika.
Andika.
Yeah.
Mwana wa Afrika. Mwana wa Afrika.
Chwanji.
Mwana wa Afrika.
Yeah.
Chwanji mwana wa Afrika. Mwana wa Afrika.
Pesa Pandola Lusaka.
Chwanji.
Hey. Mwana wa Afrika.
Mwana wa Afrika. Another talent presented.
Mwaili ya hili.
Chwanji mwana wa Afrika.
Chwanji mwana wa Afrika.
Nation,
Nation.
Machete the founder.
Machete the what?
Founder. I'm a supplier. Mwana wa Afrika.
I'm a big boss but it's stuck on what Betty.
Chwanji. Hey.
Born from my mama, been kept by my grandma. My flow ni mbama. Dine yang champ. You think kama.
This is appointment.
Ella.
Alola.
Fazira Kaira the Queen.
Fazira Ka
Wizidom Chola Chokes Sassy Dizzo.
Sassy Dizzo
Tips Agenda Official.
Another talent
Boy Estonizer Ben 5
David Mukum.
Mwana wa Afrika.
Ain.